Bwana Mungu alimuanda Daudi kurithi ufalme wake. Na Musa alipashindwa kusema, Mungu alimuanda Haruni aseme kwa niaba yake. Sauli alipomkosea Bwana, Mungu alimuanda Daudi kurithi ufalme wake. Na Musa alipashindwa kusema, Mungu alimuanda Haruni aseme kwa niaba yake.
Watoto
kima na busara, mana usipofanya wewe atainu